King it piece with Mr. OG, lovers in the beauty.
Exclusive from ZHitspromos.com.
Yeah, pretty good.
Tapita muzambili, misinje mapili. Nani konda soche, mweni lili. Nani pesa ndishi nicho kachivili. Napana vili vakuti lafu ni wavili. Yolo wachitatu ni chimpili mpili. Tumwa heta wa esako patitika ni wavili. Ona baby tabinisa family. Wanisi wakucha kwa nuwa mpili. Futi watisi wakuno kwa tuwa mpili. Lavu ya tuwa ikungwa wa mpili. Iwa pretend singa kupise. Iwe na ine forever together. Kukusi ya nathika na ine never. Lavu ya tuni Adamu na Eva. It's your point fool.
Nifuna nkutashe mukazi wanga. Nifuna nkutashe we mukazi wanga. Nifuna nkutashe
Nifuna
nkutashe Nifuna nkutashe we mukazi wanga.
Pasule, tera na mafosa o baby wasule. Nikukonda ma babe and no lie. Mulafu ya tu sinifu na vama cry. Bakazi we na siwa kwa nanisi fusa why. Elo sina kupese kona we na cry. Jini wa babe ukani uza pie. Please na papa taosa kani siya panja.
Thanks for downloading from ZHitspromos.com.
Yeah,
Big Shus Record Music Productions.